uza kuqala aze afundisise izibhalo ukuze abe nako ukuyithelekisa kwaye abe nokubona okokuba yayiyinyaniso okanye hayi. Wayithabatha inyaniso yetestamente endala. Ngoku uPaulos wayesisifundiswa setestamente endala, bangaphi abayaziyo loo nto. Wayefundiswe phantsi kwesinye sabangcono abafundiswa bomhla wakhe, uGamaliyeli, esibalaseleyo isifundiswa. Kwaye uPaulos wayeyazi iTestamente endala, kwaye ndicinga ukudlikidlwa kwakhe kokuqala, njengoko benditshilo ngale ntsasa, xana wangqina ukufa kukaStefano, into ethile kufanele yamfumana uPaulos, ngokuba konke ukuya ngemibhalo yakhe waqhubeka ebhekiselela kuko. Andifanelekanga ngokuba ndatshutshisa ibandla kude kuse kufeni, ndingoyena umncinci kubo. Oh, kodwa uThixo wayenengcinga eyahlukileyo yayo. Wayengoyena wawona anamandla amadoda omhla. Uyabona ongcwele uPaulos omkhulu umpostile, kunye nengubo yakhe ikhazini lakakhulu kwaye intle yatsho imbongi. Oko kuqinisekileyo kufanele kubekho ukuthile ukukhwaza xana sonke sihlangana phaya olwasuku lukhulu, xana ndimbona yena esamkela isithaba sokufela inkolo, umvuzo wokufela inkolo. Ndema ngakwindlwana encinci endala apha kungekudala, apho wabhalelayo ezileta, baze emva koko banqumla intloko yakhe baza bamgibisela ngaphaya kumjelo wobumdaka, ukuhlamba umjelo wobumdaka. Kwaye lo myuda mncinci phaya wathi, ndithwala emzimbeni wam iziva zikaYesu Kristu, ndilwile namarhamncu aseefese, kodwa ndilwe umlo olungileyo, ugqatso ndilugqibile, ukholo ndilugcinile. Kwaye kususela ngoku kukho isitsaba sobulungisa endibekelwe sona, eyokuthi iNkosi umgwebo olilungisa andinike ngolwasuku. Kwaye hayi kuphela mna, kodwa nabo bonke abo bakuthandayo ukubonakala kwakhe. Indlela endikuthanda ngayo okuya, oh, ndifuna kubalelwa kunye nabo, sasiqhele ukucula ingoma. Oh, ungabalelwa njengomnye webandla lakhe. Ungathanda ukubalelwa njengomnye webandla lakhe. Ungabi nabala ngaphakathi, uqaphele kwaye ulindele okwakubonakala kubekho. Uyeza kwakhona. Ndifuna ukuba ngomnye wabo. Ngoku umbhali uyaqhubeka esithi, ngenxa yoko simelwe kukuzinyamekela ngokugqithiseleyo izinto esazivayo, deze nangaliphi ixesha siphuncukane nazo, njengoko sekufundisile kokuya ngale ntsasa umqolo wesibini uqubisana, ukuba ilizwi elathethwa zizithunywa zezulu, yintoni esizifumana zizizo izithunywa? Abaprofeti, uThixo wathetha ngamaxesha akudala. Ngoku kufuneka wenze hayi uluvo olulolwethu, kodwa iBhayibhile. Ngoku isahluko sokuqala umqolo wokuqala, uThixo kumaxesha akudala nangendlela ezininzi wayethethile koobawo ngabo abaprofeti. Ngoku uya ngapha aze atsho kwakhona ukuba ilizwi elathethwa ngezithunywa laqina. Kwaye ithetha ntoni isithunywa sezulu? Umthunywa, ukuba umthunywa kaThixo othanjisiweyo, kuze emva koko ukuba sithanjisiwe singabathunywa bakaThixo, singabathunywa ehlabathini abameli bezulu, sivakalisa ukuba singabaphambukeli nabangaziwayo, asingabo abeli hlabathi, kodwa sifuna umzi ozayo omakhi nomenzi wawo inguThixo. Asibeki butyebi kweli hlabathi apho amasela aqhekezayo angene namanundu nokubola nokonakala, kuba ubutyebi bethu bulele ezulwini apho uYesu ahleli ngasekunene kobungangamusha. Oh, enjani ukuba nozuko nokumangalisa into ukwazi ukuba amathemba ethu awakhelwanga nakwenye into engaphantsi kunegazi likaYesu nobulungisa? Xa konke okujikeleze umphefumlo wam kunikezela ngoko ulilo lonke ithemba nokuxhaswa kwam kuKristu iliwa eliqinileyo, ndimile yonke eminye imihlaba yintlabathi ezikayo, indlela awayibhala ngayo loo ngoma uEddie Perronet ngamaxesha entshutshiso.
Now, if the word spoke by
Go, ukuba ilizwi elathethwayo ngezithunywa zezulu laqi, kana abathunywa bakaThixo bathetha ilizwi, lema. Waza wathi, wonke umvuzo, wamkela umvuzo oyeleleyo. So, thini na ukusinda ngoku, ukuba asimva uKristu othethayo esezulwini. Wokuqaphela. So, thini na ukusinda, ukuba siyibizela usindiso olungakanani. Icinge, lona ekuqaleni laqalwa ukuthethwa yiyo iNkosi. UKristu uqalisa umsebenzi wakhe, yintoni ayenzileyo. Siyambukela indlela yena athobeke aphansi, indlela awayengengamkhulwanga ngayo ngokuqapheleka indoda njengezifundiswa zenkolo. Kodwa yena wayethobekile, enobulali, enobubele, wayengengomshumayeli unamandla, izwi lakhe lalingaviwanga esitratweni. Kodwa uYohane waphuma njengengonyama egqumayo, wayengumshumayeli. UYesu waphuma, hayi njengengonyama egqumayo, kodwa uThixo esebenza kunye naye, eqinisela ilizwi. UThixo wayekunye noKristu. UPetros wathi ngosuku lwePentekoste, nina madoda kwaSirayeli, nani bemiyo kwela kwaYuda, uYesu waseNazarete, indoda evunyiweyo nguThixo phakathi kwenu, ngemiqondiso nangezimanga nangemimangaliso athe uThixo wayenza ngaye phakathi kwenu nonke enaningamangqina nonke. Qaphela indlela ayibethelela ngayo kubo, kufanele benimazile yena. Wathi uYesu, nina bahananisi, wathi, niphumela ngaphandle niye kujonga ilanga, kwaye nina libomvu kwaye liyatshona, nithi iza kuba imozulu embi, kwaye ukuba liqaqambile kwaye liyakhanya, okanye njalo njalo, nithi iza kuba imozulu entle. Wathi, ninakho ukucalula isibhakabhaka, kodwa imiqondiso yexesha aninakho ukuyicalula, kuba ukuba benindazile mna ngebeniwazile nomhla wam. Oh, yintoni yena beya kuyikhwaza ngobusuku, indlela umoya wakhe ukhwaza ngayo ngabashumayeli bakhe. Iyure ifikile, siyacalula, siqaphele iziqhushumbisi ze-atom. Siyayazi ngubani oza kuthabatha indawo kaClark Gable, nokuba ngubani oza kwenza lena leya okanye enye, okanye ngubani oza kuba ngusekela mongameli. Sinomdla kokuya, kodwa asinako ukucalula imiqondiso yexesha. Sisesiphelweni. Yintoni sinomdla kangako kwi, yintoni sahluko esilandelayo sikamabonwa kude, yintoni aza kuyenza uSusi, okanye ngubani igama lalamfazi, kwaye uyaphi uArthur Godfrey, luhlobo lunye lwesiqhulo aza kusenza kwixesha elizayo. Thina njengomKristu sityhobha ingqondo yethu izale ngonjalo umbolo xa simelwe kukuba semthandazweni ndaweni thile, size sifundisise iBhayibhile ukuze sazi imiqondiso yexesha esiphila kulo. Yintoni eyenza oko ixesha elininzi ziipulpiti ezibhetyebhetye, injalo loo nto, ezingehleli ezantsi ukuze zizise ivangeli yenyaniso? Siza kufuneka siphendule ngenxa yokuya kwimihla ezayo. Akufuneki siyilizele nayiphi into, kwaye abantu njengoko silapha kulo mnquba kaBrenham ukuza kubona imiqondiso nezimanga namandla ovuko lukaKristu, kuze emva koko sazi ukuba siya kubeka amaxesha ethu phezu kwezinye izinto, size sihilizele ukuliva izwi leNkosi uYesu. Siya kusinda njani ukuba siluhoyi olukhulu kangako usindiso? Umqolo wesithathu okanye umqolo wesine, apha kulapho besiphele khona kumqolo wesine ngale ntsasa. UThixo engqinelana nabo, oh bethu. UThixo engqinelana nabo, phulaphula elizwini, ngokubini ngemiqondiso nezimanga, nemisebenzi ngemisebenzi yemimangaliso. Yintoni imimangaliso emininzi? Yintoni okuninzi? Okuninzi kuthetha eninzi, nemininzi imimangaliso. UThixo engqinelana nabo. Oh Thixo, ndiyathemba ukuba iyakuzika ezintliziyweni zenu. Phulaphulani, ndingomnye wabelusi benu kunye nomzalwane uNeville apha. Ndifuna ibe kushicilelo, iBhayibhile yathi ukuba kuvela omnye aze phakathi kwenu atho nje nanje, ize ingenzeki, sanukuyimamela kuba ndiyithethanga. kodwa ukuba uthetha egameni lam kwaye oko akutshoyo kuyenzeka ngoko yiveni yona amen kuba ndikunye naloo mprofeti okanye umshumayeli nantoni enokuba yiyo ukuba oko akutshoyo kuyenzeka ngoko mveni yena ngoku zihlobo masimve yena umoya oyingcwele ethetha phakathi kwethu ebonisa emininzi imimangaliso nemiqondiso nezimanga masingagqithi nje phezu kwayo njengezenzeko eziqhelekileyo masikhumbule ukuba nguyesu kristu onguye izolo namhlanje naphakathi eqinisela ilizwi lakhe masiyenze oh ncedani yenzeni thathelani ingqalelo mayithi yonke enye into ize kamva nkqu nendlu yakho umyeni wakho umfazi wakho abantwana bakho nantoni na enokuba yiyo yibeke kwindawo yesibini beka uthixo kuqala uthi mzalwana uBrenham ngaphezu kwabantwana bam ngaphezu kwayo nayiphi into beka uthixo kuqala yena makabe ngowokuqala uEliya wesuka entabeni ngenye imini waye eyingelosi umthunywa umthunywa kathixo othanjisiweyo kwaye wafumana umfazi ongumhlolokazi echola amakhuni amabini wathi hamba undenzele amaqebengwana amancinci uze undiphathele namanzi amancinci waze wathi oko umphefumlo wakho usaphila andinanto kuphela ngamaqebengwana nje aneleyo okanye intlama yengqolowa eyaneleyo yokwenza iqebengwana elincinci kwaye ndine oli nje eyoneleyo yokuya yokuyicuba ukwenzela ithutyana kwaye ndichola amakhuni amabini indlela yakudala yayi yindlela yamandini yokuphambanisa amakhuni uze uwavuthise ukusuka esiphakathini uqhubeke uwatyhalela ngaphakathi ndenze imililo emininzi yasedlelweni enjalo wathi kwaye ndiza kuphekela mna nenkwenkwe yam elaqebengwana lincinci usana lwam kwaye siya kuyitya size sife kwaye kukho imbalela okweminyaka emithathu neenyanga ezintandathu kungekho manzi naphi na lowa ungqoqo mdala umprofeti wajonga la mfazi ebusweni wathi hamba wenzele mna iqebengwana kuqala ukunjani ukuyalela bokuba indoda ixelele umfazi ongumhlolokazi elambela ukufa ukuba atyise yena kuqala yintoni awayitshoyo ngokuba itsho inkosi umphanda awusayikoma negutyana lisayi kuminyelwa ade uthixo wathumele imvula emhlabeni kuqala uthixo wangena waza wenza elaqebengwana lincinci waza weza walinika umprofeti wabuyela emva wenza elinye nelinye 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 kwaye umphanda zange wome okanye igutyana liminyelwe wade uthixo wathumela imvula emhlabeni wabeka uthixo phambi kwabantwana bakhe wabeka uthixo phambi kwayo nantoni engenye wathabatha ubukumkani bukathixo kuqala uthixo kufuneka abe nendawo yokuqala entliziyweni yakho indawo yokuqala ebomini bakho indawo yokuqala kuyo yonke into oyenzayo okanye oyiyo uthixo makabe ngowokuqala akayifuni indawo yesibini akafanelwanga indawo yesibini ufanelwe kokona kungcono nokokuqala nako konke esinako ufanelwe kuko malisikelelwe igama lakhe elingcwele kuba uthixo wangqinelana nabo kananjalo wanika ubungqini ngemiqondiso nezimanga nemimangaliso emininzi kunye nezipho zikamoya oyingcwele ngokwentando yakhe hayi oko amadoda akutshoyo oko ibandla lakutshoyo kodwa oko kwakuyintando kathixo Oh, sidinga ukufuna intando kathixo hayi inceba yommelwane wakho hayi inceba yabantwana bakho hayi inceba yomyeni wakho okanye umfazi wakho kodwa funa intando kathixo uze wenze oko kuqala emva koko yonke into engenye intando yomfazi nentando yabantwana iya kungena kanye kunye nayo kodwa beka uthixo kuqala qaphela ngoku kuba akalithobelanga phantsi kwezithunywa elimiweyo eliza kubakho elisithetha ngalo ngenye indlela ingelosi ezinkulu ezilungiselela emazulwini uGabriel, uMichael, uWoodwem kunye namashumi amawaka aphindwe ngamashumi amawaka eengelosi zezulu okanye amashumi amakhulu abaprofeti awayekhe asemhlabeni bonke ngamnye kubo akazange abeke ngenye yazo ibe nolawulo phezu kwehlabathi eliya kuza esithetha ngalo nanye yazo akazange athi Isaya uya kulawula ihlabathi akazange wabeka ihlabathi phantsi kolawulo luka-Eliya engazange walibeka kuGabriyeli okanye nakwesiphi isithunywa sezulu nakuphi umoya olungiselelayo qaphela oko wakuthoyo uPawulos esenza mkhulu uKristu nto leyo sithetha ngayo kodwa omnye kwenye indawo wangqina esithi uyintoni umntu le nto umkhathalele kangaka okanye unyana womntu le nto umvelelayo yena wamnciphisa kancinci kunezithunywa zezulu wamthwesa uzulu nembeko wammisa phezu kwemisebenzi yezandla zakho ngoku ukuba nifuna ukufunda okuya ziindumiso isibhozo isine uya kwisithandathu udavide ethetha ngoku yintoni wambiza yona udavide apho oko kwayilungisa kanye phaya nokuba bendilungile ngale ntsasa kubaprofeti wathi kuba esinye sezithunywa satho kwenye indawo udavide umthunywa kathixo wayesisithunywa sikathixo kuba wayengumthunywa kathixo isithunywa sathi udavide wathi kwindumiso wena umenze wasilela kancinci kunezithunywa zezulu isithunywa sezulu satsho ukuba uthixo umenze yena wasilela kunengelosi ukuze yena abe nomthwesa isitshaba yena kwaye yena abe nokuva ubunzima aze angcamle ukufa ukuze aphakanyiselwe phezulu kwakhona ukuze yena abe nokumenza yena adle ilifa zonke izinto zehlabathi ngoku kumateyu amashumi abini nesibhozo ishumi elinesibhozo sifunda oku emva kokuba wayebethelelwe emnqamlezweni waze wavuka kwakhona kusuku lwesithathu wahlangana nabafundi bakhe waze wabayalela ukuba baye kulo lonke ihlabathi bayokushumayela ivangeli kuso sonke isidalwa wathi onke amandla ezulwini nasemhlabeni anikelwe ezandleni zam onke amandla ezulwini onke amandla emhlabeni anikelwe kum yayiyintoni umntu nothixo babehlangene ulogos wayenziwe inyama kwaye wabulawa waze wavuka kwakhona ukwenzela ugwetyelo lwethu waze emva koko waba ngu-Immanuel othanjisiweyo unaphakade kanaphakade uthixo waguqula indawo yakhe yokuhlala ukusuka etroneni kwizithuba ngaphaya ukuya entliziyweni yonyana wakhe uKristu uYesu ukuze ahlale kwaye alawule naphakade uthixo waye kuKristu usisiphelo sendawo yokuphumla kukamoya umoya uhlala emnqubeni ngenye imini niyayazi loo nto phantsi kwentente kwaye uSolomon wamakhela yena indlu kodwa nakubeni kunjalo osenyangweni akahlali kwizindlu ezakhiwe ngezandla kodwa umzimba undenzele wona ngaphaya kwincwadi yezenzo isahluko sesixhenxe xana wayethetha wathi bonke bayibona kwantlandlolo bamakhela yena intente uMoses wayenza waba nentente waze wabeka ityeya kuyo kuba uthixo waye kwisihlalo senceba wayengahlali phaya kulungile ngoko umzimba undenzele wona yena umzimba wenkosi uYesu Kristu wenziwa wasilela kancinci kunengelosi ukuze angcamle kufa kwaye namnye kuphela oyena ophakamileyo wasenyangweni uKristu inkosana yoxolo ukumkani wokumkani inkosi yenkosi umdali wayo yonke inkwenkwezi ehlabathini oh uthixo waba ngosilele kancinci kunendalo yakhe ukuze abe nakho ukuhlangula abantu ongena khaya abangancedakaliyo abantu abanike ikhaya ezulwini washiya uzuko lwasezulwini washiya eliphakeme kakhulu igama elalinokubizwa kwaye xana wayelapha emhlabeni abantu bamnika eliphantsi kakhulu igama babenakho ukulinika yena bathi wayelusana olungumgqakho into yokuqala ezalelwe esitalini esongelwe ngemirhaji esuswe kumva wedyokhwe yenkalo kungekho ndawo yakuya engena khaya la kuya kulo waye wabizwa ubheleza bhule inkosi yamademoni waphathwa kakubi watsicelwa kwahlekiswa ngaye waliwa kwaye waya kwezona zisezantsi indonzobila kwaye wazithoba kwelona lingcole kakhulu yenyukazi yiloo nto abantu abayenzayo kuye kodwa uthixo wamphakamisela phezulu kakhulu kuze abe nokujongela ezantsi ukubona izulu abantu bamnika esona sihlalo sisezantsi bamnika yona ndawo imbi kakhulu elona liphantsi igama uthixo wamphakamisa waze wamnika esona siphezulu sihlalo kunye nelona liphakamileyo igama lowo ngumahluko oko abantu bakwenzayo ngonyana kathixo noko uthixo wakwenzayo ngonyana kathixo wazithoba ukuze sibe nakho ukuphakanyiswa waba sithi ukuze ngobabalo lwakhe sibe nakho ukuba nguye weza kwabangena khaya waza waba ngongena khaya yena buqu ukuze sibe nakho ukuba nekhaya weza kwabagulayo waza wenziwa ogulayo yena buqu ukuze sibe nakho ukuphilisa weza kumuwe waza wenziwa isono yena buqu ukuze sibe nakho ukusindiswa akumangalisi aphakanyiswayo akumangalisi enguye onguye ngobo busuku uthixo wamphakamisa kwaye lonke igunya ezulwini nasemhlabeni lanikwa yena xana umsebenzi wakhe wasemhlabeni wawugqityiwe apha emhlabeni weza emhlabeni kwamsinya wezayo yena ikhwezi lokusa lamdandalazisa yena ukuba ngunyana kathixo wadlikidla lonke idimona wathi wahlangana nalo yena malisikelelwe igama lenkosi amadimoni angcangcazela kwaye adlikidleka kwaye acela inceba ebukhoneni bakhe ewe mhlekazi sonke isihoko sayazi yayingubani yena waba ukuthobekileyo yena wayengenandawo yokubeka intloko yakhe kubusuku obunethayo kwa ezo zilwanyana awazidalayo yena iintaka zasesibhakabhakeni zinezintlwana neempungutya zineminxunya kodwa unyana womntu akanandawo yokubeka intloko yakhe esikelelekileyo ukuqinisekileyo wayenjalo yena waba sisono waba ngothobileyo noshiyiweyo kodwa amadimoni amazi yena wayengubani acela inceba athi yini na ukuba wena uze kusithuthumbisa ngaphambi kokufika kwexesha lethu kwaye ngelixa abashumayeli babembiza yena Belezabhule umvumisi amadimoni ayembiza yena unyana wothixo ophilayo kwaye ecela inceba oh indlela esinokuma kuphela nje umzuzu ungubani wena kakade yintoni owuthethayo la msebenzi unawo okanye yintoni eyithethayo la ndlu incinci esinayo yintoni eyithethayo imoto esinayo ntombazana encinci entle wena ntondini enekratshi yintoni okwakujongeka kuncinci onako ngoku nina bafana abaneziminyezelayo nezincamatheleyo inwele amagxatsolo niya kugoba ngenye imini xana nigobile bubudala kodwa mayisikelelwe inkosi ninomphefumlo ozelwe ngokutsha niya kuphila naphakade nangona phakade ngokuba yena waba nini ukuze nina ngoba balo lwakhe nibe nakho ukuba nguye aze anenzele indawo oh thina abacinga sineempahla zokutshintsha kunye nokumbalwa ukutya endlwini niyintoni uthixo angakuthatha khona ngomzuzu okona kuphefumla kwenu kubambelele esandleni sakhe kwaye yena ephakathi kwethu ukuze aphilise abagulayo avakalise kwaye achaze nokuxela kwangaphambili kwaye lonke ixesha igqibelele kwaye ekwakhathala ngokwaneleyo ukubuyisela encinci efileyo intlanzi ebomini bayo kwakhona phakathi kwethu uyehova esingqongile uyehova engaphakathi kuthi omkhulu nonamandla undinguye xana wafayo bacinga bamfumene yena wehlela esihogweni xana yena washiya umhlaba ngalamini xana wabethelelwa emnqamlezweni yena waya kwimimango yabalahlekileyo ibhayibhile yathi waya kushumayela kwimiphefumlo eyayisentolongweni engazange yaguquka ekuzekeni kade umsindo kwimihla kanowa xana wafayo kwaye umoya wakhe wamshiya yena waba ngulogos kwakhona yena ndiyabona wathi ndiphuma kuthixo ndibuyela emva kuthixo kwaye uthixo wayelantsika yomlilo eyakhokhela abantwana entlango kwaye xana wayelapha emhlabeni naxa wafayo wabuyela ekukhanyeni kwakhona upawulos wambona yena kwaye waye kukukhanya akukho namnye wabo wambonayo yena bambona upawulos esiwa into ethile yambetha kwaye ekukukhanya wathi upawulos ngubani naloo ndimtshutshisayo wathi sawule sawule undithutshiselani na Wathi, ngubani? Wathi, ndinguYesu umtshutshisayo. Kwaye kunzima kuwe ukukhaba imviko. Emveni koko wahamba waya kufundisisa okwakukhanya. UPaulus wabuyela eBhayibhileni ukuya kufumanisa kwakuyintoni okwakukhanya. Kwaye wabhala le leta okwakunguYehova omnye. Okwakukhanya kwakusentlango kunye nabantwana bakaIsrayeli. Kwaye xana uPetros wayesentolongweni, waye ekukukhanya okwangenayo kwaze kwavula iminyango. Kwaye ngobabalo lwakhe, ze kungabikho namnye uyakuba nokuzithethelela. Oh, ukuba abanokulibala abathunywa bangafundanga baze bakhumbule, asingomthunywa ngumyalezo. Wehlile kwakhona ukuba nathi kwimoya entsika yokukhanya. Kwaye yena uhamba ngemimangaliso yakhe ekwaminye nemiqondiso. Akukho nanye into engaphandle kweBhayibhile ukuhlala kanye neBhayibhile eyibambe phantsi kolawulo. Esizisa uzuko lwakhe ebonisa amandla akhe, malisikelelwe igama lakhe elingcwele. Ndiyayazi nifanele nicinge ukuba ndiphambene. Kodwa oliyalusikelelekileyo uphumlo lwaphakade olusemphefumlweni wam. Nokuba inkqwithela zingavuthuza, iankile yam ibambile ngaphakathi kokhuselo. Kwaye ukubona yena xa wafayo, de inyanga yafiphala, ilanga latshona embindini wemini. Kwaye kana waya kwimimanga yabalahlekileyo, wankqonkqoza emnyango laza icango lavuleka ngamandla. IBhayibhile yathi washumayela kwimiphefumlo esentolongweni. Engazange iguquke ekuzekeni kade komsindo kwimihla kaNowa, emveni kokuba efile kulo mhlaba. Mzalwane wam, dade wam, xana wafayo, umsebenzi wakhe wasemhlabeni wawugqityiwe, kodwa wayesasebenza. Kwaye usesemsebenzini ngobu busuku. Amen. Wankqonkqoza eminyangweni yabalahlekileyo. IBhayibhile ithi wayenza. Kwaye wangqina, ndiyimbewu yomfazi, ndinguye owathetha ngaye uAdam, ndingulowo awathi uEnoch uyakuza kunye namashumi amawaka abangcwele bakhe, ndingunyana woThixo ophilayo, kwaye nonile wadlula umhlaweni wobabalo. Kodwa kwakuprofetiwe kuni ngazo izithunywa uEnoch, uNowa, ukuba kufanele ndize kuzalisekisa lonke ilizwi leBhayibhile kaThixo, ndilapha njengengqina kulo mhlaba wabalahlekileyo. Kwaye washumayela kubo, ukwehla ukuya kungena esihogweni yena waya kanye ezantsi kumasango esihogo. Wankqonkqoza emnyango, umtyholo wavula icango wathi, ndikufumene wena ngoku. Wathi rhuthu izitshixo ecaleni lakhe wathi, wena mtyholo, ubugrogrisa ixesha elide. Hantsi apha kanye apha eBhayibhileni, ndiza kufika kuyo emzuzwini. Ube ugrogrisa ixesha elide, kodwa ndizile ukuza kukubhukuqa. Waxhakamfula ezo zitshixo waze wamkhabela wambuyisela ngaphakathi, wavala ucango. Waphuma waza wathola uAbrahama, uIsake noYakobi. Ngomhla wesithathu wavuka, kwaye abo babelele engcwabeni bavuka kunye naye. Oh, halleluya! Akumangalisi yathi imbongi. Ngokuphila wandithanda, ngokufa wandisindisa, ngokungcwatywa wathwalela izono zam kude. Ekuvukeni wagwebela simahla naphakade. Ngenye imini uyakuza. Oh, imini ezukileyo. Lisikelelekile iqhina elibopha iintliziyo zethu ngobudlelwana bobuKristu, uthando lukaThixo. Xana wavukayo, wayengagqibanga noko. Wayesenomsebenzi okwakufuneka awenzile. IBhayibhile yathi wenyukela enyangweni waze wabapha izipho abantu. Kwakukho isimo sindanda phezu komhlaba, sobumnyama, sokudakumba, sokufa nokudubeka. Imithandazo yayingenakho ukwenyukela ngokuba isicamagushelo sasingekenziwa. Kodwa waphumela kwelaa khuselo, wavula indlela, waphula ikhuselo lesigulo, waphula ikhuselo lesono, waphula ikhuselo lokudubeka, waphula ikhuselo lokudakumba, waphula lonke ikhuselo. Waza wenza indlela ephakamileyo ukwenzela umhambi, ehamba enyukela kwindlela ephakamileyo yokumkani. Oh bethu, xana wegqitha inyanga neenkwenkwezi, ukuqhubeka nokuqhubeka, ukulandela ngasemva kwakhe kweza abangcwele beTestamente endala, uAbrahama, uIsake noYakobi, bemka baya ngqo phezulu emazulwini ezulwini. Xana babekude ukusuka esixekweni, ingathi ndiyababona bephakamisa amehlo abo. Wathi uAbraham, siya, sisixekwe endandinqwenela ukusibona. Yiza apha Isaka, yiza apha Yakobi. Sasingabaphambukeli nabasemzini basemhlabeni, kodwa nasiya isixeko, nasiya esiya sasisilindile. Kwaye iBhayibhile ithi badanduluka, phakamisani nina minyango yaphakade, niziphakamise, kuba ukumkani wozuko uyangena. Kwaye izithunywa ngasemva kwamasango zadanduluka ziphendula kwezi zithunywa emva apha, zathi, ngubani lo kumkani wozuko? Zaza izithunywa khona apha, abaprofeti bathi, inkosi yemikhosi igorha emfazweni. Kwaye bacinezela amaqhosha laza icango elikhulu lavuleka. Kanye ezantsi ngawumbindi wezitrato weza uMeyisi, uloyiso, kunye nabangcwele betestamente endala behamba emva kwakhe. Bahlala phantsi etroneni, wathi, bawo, naba apha, bangabakho. Wathi, khwela unyukele apha kwaye uhlale phantsi, ndide iintshaba zakho zonke ndizenze isihlalo senyawo zakho. Njengoko sifunda, sifumana oko khona apha kwisibhalo. Kulungile. Pula pula, kuba ngoku sikumqolo wesibhozo. Ekubeni ezibeke zonke izinto phantsi kweenyawo zakhe, kuba wazibeka zonke izinto phantsi kweenyawo zakhe. Akashiyanga nto engekho phantsi kwakhe, kodwa ngoku asiboni zonke izinto zibekwe phantsi kwakhe. Oko kukuthi ukufa, asikuboni ukufa okwangoku ngokuba sisafa, sibona ukufa. Kodwa umqolo wesithoba, kodwa sibona uYesu. Amen. Pula pula. Sibona uYesu. Owenziwa wasilela kancinane kunezithunywa ukwenzela ukufa ubuhlungu bokufa, ethwesiwe uzuko nembeko, ukuze yena ngoba balolukaThixo abe nokungcamla ukufa ukwenzela wonke umntu. Kwakutheni wenziwa wasilela kancinane kunezithunywa ukuze yena abe nokungcamla ukufa? Kwafuneka afe, kwafuneke eze ukuze afe. Khangela apha sihlobo, Musa, ungaze ukulibale oku. Ana uYesu wayehamba enyuka induli, ukufa wakubhubhuzela kujikeleza intloko yakhe. Masithabathe umfanekiso wethu siwuse eYerusalem 2000 eminyaka eyagqithayo, kwaye ungayala njani. Ndiva isandi sisiza ngesitrato. Yintoni? Ukubhampa kwento ethile. Ngumnqamlezo omdala orhabaxa usihla, uphuma kumasango eDamasko, ubhampa phezu kwamatye endlela. Wona loo matye endlela amakhulu asephaya, ubhampa phezu kwala matye endlela amakhulu, ukubhampa-bhampa. Ndibona ukutshizeka kwegazi esitratweni. Yintoni? Yindoda engenzanga lugonyamele. Akukho nto kuphela kokulungileyo. Abantu babemfanekile, babengamazi yena, babengamqondi yena. Uthi, bemfamekile, ingaba babenokuba nako ukubona kwabo? Usengaba nako ukubona kwakho uze ube imfama. Uyayikholwa loo nto? IBhayibhile itsho njalo. Khumbula uElisha ezantsi eDothani. Waphuma wababetha abantu ngobumfama wathi, ngoku ndilandeleni. Babemfamekile kuye, kwaye abantu bamfamekile ngobubusuku. Ibandla elithile elingakholelwayo kwimpiliso engcwele benyuka beza kum ngelinye ixesha. Baza bathi, ndibethe ndibe imfama, ndibethe ndibe imfama. Kwakusendlini kamzalwane uRaid. Yathi, ndibethe ndibe imfama. Yathi, uPaulus wabetha indoda ngobumfama ngelinye ixesha. Yathi, ndibethe ndibe imfama. Yathi, sihlobo, umtyholi sele yenzile loo nto, sele uyimfama. Ngokuqinisekileyo unjalo. Yathi, philisa le ntombazana kwaye ndiya kukukholelwa. Ndathi, sindisa la Amoni kwaye ndiya kukukholelwa ngokuqinisekileyo. Yathi, ifanele ikholwe. Ndathi, into ekwanye apha ifanele ize ngoba balo oluzimele geqelo kaThixo. Umtyholi uThixo weli hlabathi uwamfanekisile amehlo abantu. Banamehlo kodwa abanakho ukubona. Itshilo iBhayibhile. Nanku wayelapha enyuka ngesitrato, etsala imizila yenyawo yegazi endleleni ukwenyuka. Inyosi yokufa yayinqola ecaleni kwakhe, ibhubhuzela kuye nje ithutya, ndiya kumfumana yena. Wayesiba buthathaka enxanelwa amanzi. Ndakhe ndadutyulwa kwakanye ndilele phezulu apha edlelweni, igazi limpompoza nje ukuphuma kum. Ndakhalela amanzi kwaye umhlobo wam wabaleka Wathabatha ikepusi yakhe wayifaka emanzini amadala adamileyo onojubalala emanzini. Weza ngapha baye ndavula umlomo wam wakhama okuya ngokuba igazi lalitsitsa njengomthombo apho ndandidutyulwe ndizisijunqa ngompu. Ndinxaniwe ngoko ndiyayazi oko inkosi yam ekufanele yayikuko emva kokopha yonke laa ntsasa ukusuka kwintsimbi yesithoba ukuya kutsho kwintsimbi yesithathu ngorhatya iphulukana nalo lonke elaa gazi ndibona ingubo yakhe kuqala njengamachaphazana amancinci kuyo kwaye onke wona amachaphaza aqalisa ukuba makhulu aze adibana enza esikhulu isibhaco segazi imbetha yena emilenzeni njengoko wayehambahamba elo yayiligazi likaEmmanuel. Oh, umhlaba wawungalifanelanga kodwa njengoko yena wayenyuka le nyosi inqola ecaleni kwakhe yintoni eyayenzayo ekugqibeleni yanqola kuye. Kodwa mzalwane, nabani na uyayazi ukuba isinambuzane okanye inyosi ukuba ike yakunqola kwakanye oko kuwugqibile umsebenzi wolwamvila ayinakho ukunqola kwakhona ngokuba xana ishiya itsala ulwamvila lwayo ilikhuphe. Eso sisizathu uThixo kwafuneka enziwe inyama wathabathela ulwamvila lokufa enyameni yakhe waze yena watsala wakhupha ulwamvila lokufa malisikelelwe igama lenkosi ukufa kungabhubhuzela kunqole kodwa akunakukwenzakalisa. UPaulos xana wakuva ukwakubhubhuzela kwalaa nyosi ecaleni kwakhe ukufa kwakusiza ngqo wathi okufa luphi na ulwamvila lwakho wayenokhomba eCalvary apho lashiywa khona enyameni kaEmmanuel. Luphi uloyiso lwakho kodwa magubulelwe kuThixo osinike uloyiso ngayo inkosi yethu uYesu Kristu. Ewe asiziboni zonke izinto kodwa sibona uYesu owenziwa wasilela kancinane kunezithunywa ukwenzela ukuva obunzima ngokufa kuba bekumfanele lowo ezingenxa yakhe zonke izinto ukuba ngaye sibe nazo zonke izinto ekuqaleni oonyana abaninzi kwaye enziwe imbangi yosindiso lwethu ngeentlungu. Indlela ekuphela kwayo awayenokuba ngumphathi wosindiso lwethu kwafuneka yena eve ubunzima. Phulaphulani kula mazwi mahle apha ngoku. Ngoku phulaphulani kuba lowo ungcwalisayo nabo bangcwaliswayo bonke bakumnye. Oh, aniwubone umdiliya kunye nesebe phaya konke kukunye. Ekungenxa yesi sizathu engenazintloni ukubizwa ngabazalwana. Yabona kutheni phulaphulani umqolo olandelayo esithi ndiyakulixela igama lakho kubo abazalwane bam ndivume phakathi kwebandla imibongo yokudumisa wena abuye kwakhona ndiyakukholosa ngaye abuye athi yabonani na nabantwana ondinike bona wena ekubeni ngoko abantwana abo bengamadlelana naye ngenyama negazi wathi naye ngokwakhe ngokukwanjalo wabelana nabo ngezo zinto ukuze ngako ukufa ambhangise lowo unamandla okufa oko kukuthi umtyoli abakhulule ebukhobukeni abo babethe ngako kuba ngako ukufa kwakusoloko kubenze izisulu ekukhonqeni umntu wasoloko ekoyika ukufa. UKristu waba sisono wenziwa wasilela kancinci ukuze athabathele ukufa phezu kwakhe kwaye akoyiki ukubizwa umzalwane wethu kuba yena walingwa kanye njengokuba silingwa kwaye wenza ukuba abe luhlobo olulungileyo lomthetheli kuba wamelana nohlobo olunye lwesihendo omelene naso kwaye wathabatha indawo yakho esazi ukuba ubungenakuyithatha ngokwakho. Ke akuboni mzalwane dade into yonke lubabalo yonke lubabalo asikuko oko ukwenzayo kakade koko asele ekwenzele kona yena ngoku akunakwenza nenye into ukwenza usindiso lwakho olufanele. Usindiso lakho sisipho uKristu waba sisono ukuze ube nokuba lilungisa kwaye yena uluhlobo olulungileyo lomphathi omkhulu wosindiso lwethu ngokuba weva ubunzima yena njengohlobo esava ngalo ubunzima walingwa njengohlobo esilingwa ngalo kwaye yena akanazintloni zokubizwa umzalwana wethu ngokuba yena uyakwazi oko sidlula kuko. Oh, malisikelelwe igama lakhe. kuba akathabathelanga kuye isimo sezithunywa kodwa wathabathela kuye imbewu kaAbraham. Oh bethu, akazange abe yingelosi, waba imbewu kaAbraham, kwaye thina ekubeni sifile kuKristu saba imbewu kaAbraham, kwaye sizindlalifa ngokwedinga. Yabona, akazange athabathe isimo sengelosi, akazange abe yingelosi, waba ngumntu, waba imbewu kaAbraham, waza wathabathela ulwamvila lokufa enyameni yakhe buqu, ukusixolelanisa asibuyisele kuThixo, kwaye ngoku uhleli phaya engumthetheleli. Bethu, singayala njani sihlobo? Phulaphula. Ekuthe ngoko, kwizinto zonke kwamfanela ukuba enziwe afane nabazalwana bakhe, ukuze abe ngonenceba kwanombingeleli omkhulu othembekileyo kwizinto ezimalunga noThixo, ukuze enze uxolelaniso isono sabantu, ukuze yena abe ngumxolelanisi. Yabona, kwakukho ubutshaba phakathi koThixo nomntu, kwaye akukho mntu. Bathumela izithunywa abaprofeti, zazingenakho ukuthabatha indawo yakho, ngokuba kwafuneka bazithandazele bona, babengenakho ukuthabatha indawo yakho. Ngoko wathumela umthetho, umthetho wawulipolisa elisifaka ejele, wawungenakho ukusikhupha. Wathumela umthetho, wathumela abaprofeti, wathumela amalungisa, nayo yonke into ingenakho ukwenza isicamagushelo, kodwa yena wehla waza waba ngomnye wethu. Oh bethu, ndinqwenela besinelininzi ixesha kanye ngoku, bendingathanda ukunisa kulaa mthetho wentlangulo, kodwa asinalo. Kodwa nje ithutyana, umfanekiso omhle ukuRute noNaomi. Ukuba uya kubona phaya uxolelaniso, indlela athe umlimi, indoda ekwafuneka ihlangule elilahlekileyo neliwileyo ilifa, kwakufuneka abe ngosisizalwane kumntu othe walahlekana nelifa. Eso sisizathu uBhowazi kwafuneka abe wayesisizalwane kuNahomi ukuze abe nokufumana uRute, kwaze emva koko kwafuneka abe ngofanelekileyo. Kwakufuneka abe nako ukuyenza loo nto, ukuhlangula okulahlekileyo, kwaye uBhowazi esangweni wanika ubungqina basesidlangalaleni ngokukhaba akhulule isihlangu sakhe ukuba ube nokuhlangula uNaomi kunye nako konke okulibango lakhe, kwaye kwafuneka abe sisizalwana. Kwaye eso sisizathu sokuba uKristu uThixo kwafuneka abe sisizalwane kuthi, kwaye yena wehla waze waba ngumntu, kwaye yena wava ubunzima ngokulingwa, kwaye yena wahlekwa, wenziwa intlekisa, wathutshiswa, akakhathalelwa, kwaye wabizwa uBhelizebhule, kwaye wagculelwa, waze wava ubunzima ngokufa phantsi kwesohlwayo sokufa. Yabona, kwafuneka abe sisizalwane kuthi, kwafuneka atyholwe ngobuxoki ngokuba utyholwe ngobuxoki, kwafuneka athwale isigulo ngokuba uyagula, kwafuneka athwale izono ngokuba yayizizono zakho, kwaye kwafuneka abe sisizalwane. Indlela yokuphela kwayo awayenakho ukusihlangula yayikukuba abe sisizalwane kuthi, kwaye indlela yena awaba sisizalwane kukuthabatha isimo senyama esisono aze abe ngomnye wethu, kwaye kokuya yena wahlawula ixabiso waze wasihlangula wasibuyisela ebudlelwaneni bukabawo. Oh, onjani umsindisi, amazwi awanakuyivakalisa, kuba ekubeni eve ubunzima endiwe, kwaye unako ukubasiza abo abahendwayo. Usizo luthetha ukuvelana okokuba isizathu yena waba koku ukuze yena abe novelwano nawe, onamahlandenyuka akho kwaye ubugocigoci bakho obuncinci kunye nezendo zakho ziba zikhulu kube nzima ukumelana nazo. Uyayazi indlela yokuvelana nawe, uhlala phaya ukwenza ungxengxezo, uhlala phaya ukuba akuthande, kwaye nangona ulahleka akasayi kukulahla, uya kulanda futhi ekhondweni lakho aze anqonqoze entliziyweni yakho. Akukho mwi esakhiweni kuphela koko ukwaziyo ukuba uThixo unqonqoza entliziyweni yakho imihla yonke, kwaye yena uya kuyenza oko usengofayo kulo mhlaba, kuba yena uyakuthanda wakuhlangula. Iimbongi zizamile, ababhali bazamile, amadoda ayazama ukuvakalisa esasihloko sothando, kwaye alinakufumaneka ekuvakaliseni kwabantu. Omnye wathi, "Oh, uthando lukaThixo, indlela olutyebe nolunyulu ngayo, indlela elingenakuqiqeka nelomelele ngayo, liyakuma ngonaphakade ingoma yabangcwele neengelosi. Ukuba besine ingi ulwandle lugcwele, kunye nezibhakabhaka ngocwecwe zenziwe, lonke ukhuni emhlabeni usiba lokubhala, kwaye wonke umntu engumbhali ngesakhono, ukubhala uthando lukaThixo ngasentla, bekuya kufunxa ulwandle lome, okanye linganako icwecwe ukuthabatha konke, nokuba lingatwezwa ukusuka kwisibhakabhaka ukuya kwisibhakabhaka. Anisokuze niqonde, akukho ndlela yokuba thina sibe nokuqonda. Indlela eladini likhulu awalenzayo yena wehla waza wasixolelanisa wasibuyisela kuThixo. Emva koko wabuyela emva waza wathi, "Ngoku andiyi kunishiya ningenamthuthuzeli. Ndiyakuza kwakhona ndize ndibe nani nangaphakathi kuni kude kuse ekupheleni kwehlabathi. Kwaye silapha namhlanje siphila esiphelweni sexesha kunye noYesu okwami, izinto ezikwazini, imiqondiso ekwaminye, imimangaliso ekwaminye, usindiso olukwalunye, umoya okwami usenza izinto ezikwazini, ivangeli ekwanye, ilizwi elikwalinye, izibonakaliso ezikwazinye, ukubonakalalisa okukwakunye. Yonke into kusifanele thina ukuba singayilizeli olu sindiso lukhulu, kuba kuya kufuneka sinike ingxelo ngenye imini ngoko esikwenzayo ngonyana kaThixo. Usezandleni zakho ngobu busuku, Mona Mgwiliki. Yintoni oza kuyenza ngayo? Uthi, "Kulungile, ndiyakulibeka ecaleni, kodwa khumbula, sukukwenza oko. Akukho ndlela konke konke ukuba ungumoni yokuba unokushiya esi sakhiwo uze ube yinto enye. Akunakuyenza loo nto." UPilato ngobunye ubusuku wazama ukuyenza, wabiza amanzi waza wahlamba izandla zakhe wathi, "Andinanto yakwenza nalo, ndisengendlela ekwanye ngathi andizange ndilibone, andizange ndiyive ivangeli, andifuni nanto yakwenza ngayo." Ingaba waba nakho yena ukulihlamba ezandleni zakhe? Wayengenakho. Ekugqibeleni, uyayazi kwenzeka ntoni kuPilato? Waphulukana nengqondo yakhe, kwaye phezulu le eSwitzerland, apho sasikhona kunyaka ogqithileyo sishumayela ivangeli, ngoku phaya kukho igqala elidala elathi ukuba kukho iqula lamanzi phaya, apho abantu bezayo ukusuka kwihlabathi lonke ukuza kubukela qho ngonyaka. Ngexesha lokubethelela, uPilato wazilahlela ekufeni ngokuzibulala ukutsibela kula manzi azitshonise. Kwaye qho ngonyaka ngolwasuku lunye, amanzi aluhlaza ayabila kwelaa qula ukubonisa ukuba uThixo wawala amanzi. Amanzi awasokozi ahlambe igazi likaYesu alisuse ezandleni zakho okanye emphefumlweni wakho. Inye kuphela indlela yokuyenza kukwamkela lona njengoxolelo lwakho uze uxolelaniswe noThixo. Masithandazeni. Bawo wasezulwini, sibulela wena ngobu busuku ngelizwi, kuba ukholo luza ngokuva, kwaye ukuva ilizwi. Sibulela wena ngoYesu, kwaye njengoko sibona le mini inkulu esiphila kuyo, indlela imiqondiso nemimangaliso, indlela esiyeka ezi zinto ziphuncuke, Thixo, vula amehlo abantu kulo mnquba ngobu busuku, okokuba babe nokubona kwaye baqonde ukuba sikwiiyure zokugqibela. Ixesha lifutshane, asinalo elingako ukuba lide lokuba lapha, kwaye kuya kufuneka sibone uYesu, kwaye kuya kufuneka sibalelwe njengabancatshi, kuba akukho kuzithethelela. Ngale ntsasa, xana wena wanikeza lowa mkhulu unamandla umbono walaa ndoda isiza apha isuka kude ephandleni ngaphaya, kwaye nokuyibona ngaphezu kwentandabuzo iphakama kwesasitulo samavili isamkela ukubona kwayo, imilenze yayo isomelela ukuhla ukunqumla isakhiwo ivuya kwaye idumisa uThixo, ibonakalisa ukuba uThixo usenakho ukuvusela uAbraham abantwana kulaa matye ukubona imibono njengoko watshoyo uYesu, "Andenzi nanye into de ubawo andibonise, andinakwenza nto." Indoda eyimfama yamlandela yaze yathi, "Yiba nenceba kuthi." Wathi, wachukumisa amehlo abo waze wathi, "Ngokokholo lwenu makube njalo kuni." "Ngoku Nkosi, sibona uYesu, asiboni zonke izinto. Siyabona sisathabathela engcwabeni abangcwele bethu, kwaye sihambe phezu kwelomnye nelomnye ingcwaba. Kodwa sibona uYesu owenze isithembiso. Sibona yena enathi, hayi uYesu engcwabeni, hayi uYesu amawaka amabini eminyaka eyagqithayo, kodwa uYesu ngobo busuku, okunye nathi, sibona yena ebonakalisiwe kuwo onke amandla akhe, kunye nemiqondiso nemimangaliso. Thixo, sanga singangazi siluyilizele olu sindiso lukhulu, kodwa sanga singalwanga, kwaye silwamkele, kwaye sihloniphe, size siphile ngalo ide ibe yimini aza ngayo uYesu ukusithabathela ekhaya. Siphe yona Nkosi, sikucela oko egameni lakhe. Kwaye ngeli xa sineentloko zethu ziqutyudiwe, andazi nokuba kukho umntu esakhiweni ngobo busuku, phantsi kobukhona ubungcwele bukamoya oyingcwele, oya kuthi, mzalwane uBrenham, ndoyisekile ukuba ndilungisanga, ndoyisekile ukuba ndilungisanga, uThixo utyhilile kum izono zam, kwaye ndiyayazi ukuba ndilungisanga. Ndiya kuphakamisela isandla sam kuye ndicele inceba ngobo busuku. Thixo, yiba nenceba kum, andilungisanga. Ungayenza loo nto? Ngelixa silinde nje umzuzu, ukuba kukho umntu apha ofunayo, kukho ubhaptizo luza kwenzeka nje ethubeni, kwaye ukuba ungumoni, bendiya kukuquka. Ungalwala njani olungako kungathelekiseki uthando lwalowo wafayo? UThixo oyingcwele wezulu waba yindoda engumoni, hayi ngokuba wona, kodwa ngokuba yena wayenezono zakho, kwaye wazithwalela phaya eCalvary, kwaye akuyi kulamkela na olwaxolelo. Akuna kuyenza loo nto ngobu busuku. Ngelixa sineentloko zethu ziqutyudiwe, omnye othile uthi, ndikhumbule, mzalwane uBrenham, ndiphakamisela izandla zam kuKristu, kwaye ndithi, yiba nenceba kum, andilungisanga, kwaye ndifuna ukuxolelwaniswa ngoThixo, ungaphakamisa isandla sakho. Kulungile, ukuba wonke umntu ngumKristu ngoko, masithandazeni. Bawo, sibulela wena ngobu busuku, okokuba bonke abantu apha ngamaKristu, okokuba abangqinile okukwakunye ngokuzola, okokuba izono zabo zonke ziphantsi kwegazi, kwaye ndinombulelo ngako oko. Basisikelele Nkosi. Oh, ndivuya kakhulu ngokuba befumene uxolelaniso ngokunikezelwa kwegazi, ngokuva ilizwi, ukuhlanjwa ngamanzi ngelizwi. Liyasicoca, lisizisa kweyona ndawo inkulu, apho umoni kunye nobubi ubumnyama benziwa bube mhlophe okwekhephu, amabala anqombela esono ahlanjiwe, kwaye sizizidalwa ezitsha kuKristu, indlela esikubulela ngayo okuya wena ngako oku. Ngoku inkonzo yobhaptizo iyeza, yaqonda ukuba eli nenekazi liselitsha ngobo busuku liza kubhaptizwa ezantsi apha egameni lenkosi yalo. Oh, bawo wasezulwini, siyathandaza ukuba uya kusikelela lo mfazi usemtsha, indlela ingcinga yam ebuyela ngayo emva kwiintsuku nje ezimbalwa ezigqithileyo ukuza eHenryville kunye nokubona leya ithandekayo incinci intombi izula phaya esitratweni. Kwaye ngobu busuku ingunina, inenekazi, yamkele wena njengomsindisi wayo. Ubomi buye banzima kumntwana Nkosi. Oh Thixo, kodwa izulu liqinisekile ngaye, kwaye sibulela wena ngako okuya. Siyathandaza Thixo ukuba uya kusikelela umfazi osemtsha ngoku, kwaye njengoko esiza kubhaptizwa ngamanzi, wanga ungamzalisa ngomoya oyingcwele kaThixo. Siphe oko Nkosi, wanga umphefumlo wakhe ungachulumanca nje kangako ukuya emazulwini. Siphe oko ukwenzela uzuko lwakho, sikucela oko egameni likaYesu. Amen. Ndifuna ukufunda ukusuka kwizenzo isahluko sesibini. UPetros ethetha ngomhla wePentecost, ubhaptizo lokuqala olwakhe lwenziwa kwibandla lobuKristu. UPetros ekhalimela abaFarisi nabantu abazimfama ngokungaqondi unyana kaThixo, ethetha ngendlela awathi uThixo wamvusa ngayo yena waze waqondakalisa imisebenzi yakhe ngemiqondiso nemimangaliso emikhulu. Phulaphula koku, njengoko wayethetha, wayephakamisa uYesu. Wonke umoya womKristu uphakamisa uYesu, hayi kuphela ngemilebo yakhe, kodwa ngobomi bakhe. Imilebe yakho ingatsho into enye, ubomi bakho butsho engenye. Ukuba uyakwenza oko, uyayazi ukuba yintoni, kukuhanahanisa. Kwaye ndixolele ukujongana nezulu njengongakholelwayo kubukho bukaThixo unomhanahanisi. Ndiyakuthatha ithuba lam ngcono, ndiyakholwa ezulwini njengongakholelwayo kubukho bukaThixo kunokuba ngumhanahanisi. Ndiqinisekile ukuba uyangqina ngoYesu kwaye uthi ungumsindisi, wena phila ngolu hlobo, kuba abantu baza kulindela kona kuwe, injalo loo nto. Wena phila njengomKristu afanele aphile. Sigqitile koku yangalentsasa. Ngoku iNkosi ithandile, ngomso ebusuku okanye ngolwesithathu ebusuku, sithabatha esi sahluko sesithathu. esisesimangalisayo isahluko kwaye ngoku qiniseka ukuzama ukuza ngolwesithathu ebusuku. Bangaphi abayonwabeleyo le ncwadi yemfundiso yesi sikolo secawa? Oh, enkosi kakhulu, kuhle oko. Ngoku, ndifuna ukufunda ngoku kwizenzo isahluko sesibini ukuqalisa kumqolo wamashumi amathathu anesibini. Lo Yesu uThixo wamvusa esingawo amangqina babeyazi. Ephakanyisiwe ngoko sisandla sokunene sikaThixo elamkele kanjalo idinga lomoya oyingcwele kuba uthulule oku nikubonayo ngoku kwaye nikuva. Ngoku kulaphula kuye ethetha malunga noDavide esinye sezithunywa kuba uDavide enganyukanga waya ezulwini kodwa wathi ngokwakhe, uYehova wathi kwinkosi yam, hlala ngasekunene ndide iintshaba zakho ndizenze isihlalo seenyawo zakho. UDavide ube engenakunyuka, wayephantsi kwegazi lamathokazi eenkomo neebhokhwe neegusha, kodwa ngoku wayengavuka, wayephantsi kwegazi lenkosi uYesu, kuba ayaphendula kuphela kwelaa gazi xana beliya kuza ngamandla. Xana igazi likaKristu lisiza ngamandla, bonke abo bafa bekwinceba bavuka, injalo loo nto, baze benyukela eluzukweni. Ngoku phulaphula, ngoko mayazi yonke indlu kaSirayeli phulaphulani ukuthi uThixo wamenza kwayena lo Yesu enambethelela emnqamlezweni nina inkosi noKristu. Malunga naphi nokuya, ingaba yena ngumntu wesithathu kubutrinity okanye yena bubutrinity bubonke? Yena yinzaliseko yonke yentloko buThixo isemzimbeni. Akukho nto injalo njengoThixo abathathu, uThixo ubawo, uThixo unyana, uThixo umoya oyingcwele. Oko akukho nkqu nasesibhalweni naphina, ayikho naphina, akukho naphina apho sakhe sayalelwa ukubhaptiza egameni loYise nasegameni lonyana nasegameni lomoya oyingcwele. Hayi, ayikho naphina ezibhalweni, yimvumo nkolo yobukatolika kwaye ayiyo eyebandla lobuprotestanti. Ndiyakubuza nabani andibonise sibe sinye isibhalo apho nawuphi umntu wakhe wabhaptizelwa nangayiphi enye indlela kunasegameni lenkosi uYesu Kristu? Yiza, yibonise kum, kwaye ndiyakubeka uphawu kumhlana wam uMahanahanisi nomprofeti wobuxoki umfundisi wobuxoki ndize ndihambe ngezitrato. Akukho nto injalo, zange kwabakho nawuphi umntu owakhe wabhaptizelwa ngalaa ndlela. Yimvumo nkolo yobukatolika kwaye ingeyiyo imfundiso yobuprotestanti. UMateyu 28:19 nithi uYesu wathi, hambani niye kulo lonke ihlabathi nizifundise zonke izizwe nibhaptizele egameni likaYise nyana moya oyingcwele. Oko kunjalo, kodwa hayi egameni loYise, gameni lonyana, gameni lomoya oyingcwele. Igama likaYise, igama, hayi magama likaYise. UYise asilo gama, bangaphi abakwaziyo oko? Bangaphi oyise abakhoyo apha? Phakamisani izandla zenu. Bangaphi onyana abalapha? Phakamisa isandla sakho. Bangaphi abantu abalapha? Phakamisani izandla zenu. Kulungile. Ngoku, kubani igama lakho? Hayi yise nyana nokuba mntu. Umfazi wathi kumngelinye ixesha owaye ngongqongqo okholelwa kwisithathu, wathi, Dr. Branham, kodwa umoya oyingcwele ligama. Ndathi, umoya oyingcwele asilo gama. Umoya oyingcwele yinto oyiyo, ngumoya oyingcwele, hayi igama. Yiloo nto ayiyo, ndingumntu, kodwa igama lam asingomntu. Igama lam nguWilliam Branham. Ke, ukuba yena wathi, hambani ngoko, nizifundise zonke izizwe, nibhaptizele egameni likaYise nelikanyana nelikamoya oyingcwele. Emva koko, uPetros, ishumi leentsuku kamva, wathi, guqukani, ngoku, apha, phulaphulani koku. Kwaye bathe ke bakukuva oku bahlabeka entliziyweni yabo baze bathi kuPetros na kwabanye abapostile, madoda nani bazalwana, sithi nina? Uthe ke uPetros kubo, guqukani nonke ngabanye nize nibhaptizelwe egameni lenkosi uYesu Kristu ukuze nixolelwe izono zenu, naye niya kusamkela isipho somoya oyingcwele. Ngoko ingaba uPetros wenza oko uYesu wayemxelele ukuba angakwenzi? Wayengabhidekanga, sithi ababhidakeleyo. Kwizenzo isibini 28, amaYuda ayebhaptizelwe egameni lenkosi uYesu Kristu ngokuntywiliselwa. Kwizenzo isahluko sesibhozo sifumanisa ukuba uFilipi wehla waya kushumayela kumaSamari waze wawabhaptizela wona egameni lenkosi uYesu Kristu amaSamari. Kwizenzo ishumi amashumi amane anethoba uPetros wayalela intlanga ukuba zibhaptizelwe egameni lenkosi uYesu Kristu. UPaulos izenzo ishumi isihlanu wegqitha ngamantla onxweme lolwandle lwaseEfes wafumana abafundi babe ngabafundi bombhaptizi bona bonke ngamnye amabhaptizi babeguquke phantsi komshumayeli wombhaptizi ogama lingu yabona Apollos kwaye wayengumshumayeli wombhaptizi kwaye wayebonakalisa ngebhayibhile ukuba uYesu wayenguye uKristu. UPaulos wathi ingaba namamkela na umoya oyingcwele sukela nakholwayo. Bathi asazi nokuba kukhona nawuphi umoya oyingcwele. Wathi ngoko nanibhaptizwe njani? Bathi sabhaptizwa yindoda ekwani eyabhaptiza uYesu umngxunya wamanzi phandle phaya oko kulunge ngokwaneleyo. UPaulos wathi oko akusayi kusebenza ngoku kufuneka nibhaptizwe kwakhona. Kwaye uPaulos wabayalela ukuba babhaptizwe kwakhona egameni lenkosi uYesu Kristu. Wabeka izandla zakhe kubo waze umoya oyingcwele weza kubo chanekile. Ewe mhlekazi.
The evening light has come. It is the fact that God and Christ are one. But the Bible says.
Oko, koko ibhayibhile ikutshiloyo. Injalo londo. Yiyure. Lixesha lokuba kufanele siguqukeni. Xela, phaza xa usele ulungele equleni. Kwaye siya. Nilungele, bulungile. Ukutsala imidiyadi.
The Lord bless you now.
Ngoku. Inkosi inisikelele ngoku. Njengoko umzalwana elungiselela ubhaptizo, ingaba ninakho nonke ukubona apha.